Amazon in Diva Post, tension in loose, Pugan of course. Hey, you know,
I give out Twitter, Salin Mani. I give out Twitter, me and I'm gonna. We are Diva Twitter, Salin Mani. I give out Twitter, me and I'm gonna. Get the post, tension in loose, Pugan of course. Please make a post. I give out Twitter, Salin Mani. I give out Twitter, me and I'm gonna.
Mira kendi nane kuchivala kuna jesh Chide mbudano wa sumakonjo da mapesi Oloko somba zilo moza suda pesi Ona wa test chase na wa sili saka Bendera kuyoda mabi Mekuli ni pulani Kunisu sazitani Wengu za watani
kuma Aliwa rutwela Sali nungani Aliwa rutwela Kubia na mkona Uyaya aliwa rutwela Sali nungani Aliwa rutwela Kubia na mkona Ngendi boss Kinchani loss Please make a post. I live on Twitter, Salin Mani. I live on Twitter, me and I'm gonna. We are a live on Twitter, Salin Mani. I live on Twitter, me and I'm gonna. Get the post, get the news. Cook and of course, please make a post.
Nanu Macham, Ali Woko Nam Slam. Gawa Be Kalam, now who to blame? Nakala Yuli Fame, we still like get Fulim. Semu jamu, kumusala bestemu Kuwemu labu timu Umbe kokilemu, kuilange wanunemu Ngeso kulinda
Aliva tuwela, sale nungani Aliva tuwela, kubia na mkona Uyaya aliva tuwela, sale nungani Aliva tuwela, kubia na mkona Ngendi boss, kinchani loss Kugan of course, please make a post Aliva tuwela, sale nungani Aliva tuwela, kubia na mkona
Love ya kasa, mini muja kasa, ula mwa kasa Enjoy the answer, nengana numu chamu Ali wongo na msilamu, ngawa mbe kalamu Na who to blame, kuyoda mabi Mekuni ni pulani, unizu sazitani Wengi za watani
Aliva rutwela, sale nungani Aliva rutwela, kubia na mkona Uyaya aliva rutwela, sale nungani Aliva rutwela, kubia na mkona Ngendi boss Kugan of course, please make a post. I live on Twitter, Sali Nungani. I live on Twitter, Kubia na mkona. We are live on Twitter, Sali Nungani. I live on Twitter, Kubia na mkona. Ngendi boss, kinchani loss. Kugan of course, please make a post. I
live on Twitter,
Sali Nungani.
I live on Twitter,
Kubia na mkona.